Crystal Kings, baby.
RJ, the DJ, all day, baby.
This goes out to all the beautiful ladies out there. I want it.
Leo naituma nafsi na moyo wangu vikupende wewe tu. Ya jicholo baki wembani yangu baki na mimi tu. Naibu kitandani sarakasi kumfu. Nosenge baga we ugali fufu. Nilisha dedi mefufuka fufu. Abembe ya numeni ngaza kama safari ha. Naenda nafika kilele ni juu na kwea na pipa. Haro kanumba Jennifer. Tuwe ote na unizike nikifu. Baby, vile mi unanipa. Meni leja kangi mekunya nipa. Love, baby, I need you. Yeah, zungusha, zungusha, zungusha mini yoni. Mbaya, zungusha, zungusha, zungusha mini yoni. Minataka nyoni, zungusha, zungusha, zungusha mini yoni. Zunguka mini yoni, zungusha, zungusha. Zungusha milioni. Hapa kipapatio. Paja kidali siku pingo. We na tu. Ila kula ulingo. Mai unavonita mia kichwa kina waka. Moyo nacheza kwa itwa Ivon chaka chaka. Natamani kubebe tuende chaka chaka. Kimoko mbili chwa mini kamu fasta fasta. Kama safari ha. Naenda nafika. Kilele ni juu na kwea na pipa. Haro kanumba Jennifer. Tuwe wote na unizike nikifu. Baby vile mi unanipa. Meni leja kangi mekunya nipa. Love baby I need you. Zungusha minioni. Mbaya.
Zungusha. I want it.
Zungusha.
I want it.
Zungusha minioni. Ninataka nyoni. Zungusha.
Zungusha.
Zungusha minioni. Zunguka minioni. Zungusha.
I want it.
Zungusha.
I want it.
Zungusha minioni.
And I want it. And I want it.
Mi mgonjwa wendo dakitali dali. Nilaze hali yangu siyo shwali. Mi mpofu kwako misina hali. Nifena wewe misha kubali.
RJ, the DJ, all